loving bag and I. Kila kona nae. Kibubumbi mbona gongana na. Niteseke badai. Kalivyo kana wazifaka. Be. Kabebe kana valishaga. Vya be. That I was in make a jack of him and me. I just wanna love you, my lady. Slow, slow, hey girl, you got me. You got me.
Umethubutu, mwanamke shoka na sio butu butu. Wanakutaka paka ndugu, haujani choka we sio wa buku buku.
My baby come closer.
Shake your body.
Shake body.
Shake your body.
My baby bend over.
Shake your body.
Shake body.
Shake your body.
Tikisa, tikisa, ah eh. Tikisa, nitokwe na malenge lenge. Tikisa, tikisa, hi. Tikisa, mwenzako nina wenge wenge.
Tikisa, tikisa,
aye.
Tikisa,
nitokwe na malenge lenge.
Tikisa, tikisa,
hi.
Tikisa.
Baby butwa kibobo, akombo lela ni kombo eh. Zidisha chumvi kwa nyodo. Usisau majam jam, wakunje ndita kidogo. Nipe kimoja ni chojo eh. Uambaru kidogo. Nipe yote ni kam kam. Tutumia kufa ganzi. Tuwa bloku vichwa panzi. Tuwa nike wazi wazi. Umethubutu, mwanamke shoka na siyo butu butu. Wanakutaka mpaka ndugu. Haujani choka we siyo wa buku buku.
My baby come closer.
Shake your body.
Shake body.
Shake your body.
My baby bend over.
Shake your body.
Shake body.
Shake your body.
Tikisa, tikisa, aye.
Tikisa,
nitokwe na malenge lenge.
Tikisa, tikisa,
aye.
Tikisa,
mwenzako nina wenge wenge.
Tikisa, tikisa,
aye.
Tikisa,
nitokwe na malenge lenge.
Tikisa, tikisa,
aye.
Tikisa,
tikisa.